DCO wa disitulikiti y'Oluweero Mariam Nalubega Sseguya alabudde amasomero naddala mu disitulikiti y'Oluweero okulekerawo okukakanga abazadde okusindiikiriza abaana mu bisulo mu mbeera y'obukake n'abo abasembe naddala abayizi abali mu bibiina gamba nga ebyakamalirizo n'abo abasemberera ebibiina ebyakamalirizo ku mitendera gyonna ng'agamba nti ekikolwa kino si kituufu omuntu okugenda okuteeka omwana mu kisulo alina okwesalirawo oba amutwalayo agamba nti amasomero ga gavumenti galina okukola naddala ag'omutendera gwa primary nga gakolera mu nkola y'okusoma omwana ng'ava waka n'alyoka agenda ku ssomero omuntu yenna abeera ayagala okutwala omwana mu kisulo alina okwesalirawo so si kubeera mu mbeera ya bukake ebigambo bino abyogedde ng'akakasa n'agamba nti ab'amasomero okutuuka ku nsonga eno balina okusooka ng'okukkaanya n'abazadde bafune ekyenkomeredde
abazadde bantuukiriddeko abawera nga bantegeeza nti balina abaana mu primary 7 naye batandise abakulu b'amasomero okubateekako ssente ez'okuwaayo abaana babeere mu bisulo ate nga bo beekubira enduulu nga bagamba nti abaana baabwe babeera kumpi nnyo n'amasomero tebalaba lwaki babateekako ssente n'olwekyo kino ffe ng'abagavumenti tugamba si kituufu kubanga amasomero gano gabwereere ga UPE n'olwekyo ate we mutandika okuteekamu ssente nti ate kwebaka ate kiki tekiba kituufu n'olwekyo omuzadde ayagala omwana we okusula ku ssomero tetumuyinako buzibu naye onaye agamba mbu ye tayina ssente omwana we ave waka kubanga amasomero gano aga UPE go gabwereere
mu mbeera eno abazadde nabo bakubiriziddwa ne baweebwa n'amagezi bafeeyo nnyo okugendangako ku masomero bakubaganye ebirowoozo wamu n'abasomesa ku nsonga ezikwata ku nsoma y'abaana baabwe nabukeera Violet akulembera essomero lya Achievers Preparatory School erisangibwa mu ggombolola ye bamunaanika mu Luweero naye kwe kulaga obwenyamivu olw'abamu ku bazadde abasindika abaana ku masomero ne beerabira nti baba basindikayo ne bagaana n'okubakyalira mu biseera ebyokubakyalirako wamu ne mu nkiiko ez'essomero abazadde bano ne bagaana okugendayo
njagala okwebaza abazadde olw'okutuwa abaana mu bungi naye ate tutuuse mu lusoma wakati wano nno wensinziira ne nkubiriza abazadde mu biseera bino ebyokulambula amasomero bajje bakyalirenga ku baana baabwe basobole okulaba butya bwe basoma ekyo kituzzaamu amaanyi ng'abasomesa okumanya nti omulimu gw'okugunjula omwana tugukwatidde wamu abasomesa n'abazadde ate era n'abaana bamanya nti abazadde baabwe bafaayo okugoberera ensoma yaabwe gavumenti ngikubira omulanga ffe ng'abamasomero g'obwannannyini okutuyambako n'ebikozesebwa gamba ng'ebitabo ebyokutuulako kisobola okutuyamba okuwanirira omuwendo gw'abaana gwe tufunye kubanga naffe tukolaganira wamu nabo mu kugunjula abaana b'eggwanga.